Ijwi ry'Amerika. Radio Ijwi ry'Amerika itangarize Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu, naho Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 25, metero 31 na 41. Ikaze kuri radio yanyu. Dususuruke. Shuti bamwanyi dusurukanye muri iki gitondo, ndagera nti mwabonye ijuru ritanga umwezi. Abo turi busurukane mu masari imbere, reka ngire nti mwirirwanya amahoro n'amahirwe. Bamwanyi ba radio Ijwi rya Amerika, ni ngiye Dido n'icyubahiro ubakirije yombi nk'ibisanzwe muri gahunda ya dusuruke y'uyu munsi. Gahunda ya dusurukiye uyu munsi irabigizwe n'ibice bibiri. Igice cya mbere kiribanda ku ndirimbo nyafurika zigezweho, naho igice cya kabiri turi bagezeho ikiganiro twagiranye n'umwe mu bakunzi ba radio Ijwi rya Amerika wifuje kudusangiza inganzo ye mu buhanzi bw'umuziki. Izo ngoma rero zindikije akaba arizo zibimburiye gahunda ya dusurike uyu munsi, akaba ariza One Blood mu ndirimbo ye yitwa Warakata.
Oh,
Yari One Blood komoka mu gihugu cya Namibia mu ndirimbo ye yise Warakata. Reka dukomeze twakira Shenkin Sugar ari kumwe na Check Check na Blaise mu ndirimbo yabo bise Konta Mako. barakoze Shenkin Sugar na Check Check na Bryzy mu ndirimbo yabo yitwa Konta Mako. Ni gahunda yadusurukiye kuri Radio Ijwi rya Amerika. Dukomeje twakira Ice Prince afatanyije na Techno mu ndirimbo bise Make Up Your Mind. Ice Prince afatanyije na Techno muri indirimbo yabo bise Make Up Your Mind. Aba basore bakaba bakomoka mu gihugu cya Nigeria. Shuti banywanyi dusurukanye muri iki gitondo ndetse n'abari butwumve mu masaha ari imbere, ndabibutsa ko yari Radio Ijwi rya Amerika itangariza Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Usibye kudukurikira kuri radio, mwadukurikira no kuri internet mukoresheje www.radioyacu.com, kuri Facebook, Instagram ndetse na YouTube mwakoresha Radio Yacu VOA. Dususurike ikabikomereje ku ndirimbo ya Techno yitwa Enjoy.
You know they give person. If you want no person, you know go first person. Yo. I know they sick. You won't give me medicine. I got money. Yo. You won't help me spend my money. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy. Let me do it like I do it, how I do it. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy.
Allow me.
Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself. Allow me to enjoy myself.
Yeah.
Oh mama. Oh mama.
Arakoze nanone techno kudusurutsa muri ndirimbo yise Enjoy akaba ari nayo ndirimbo isoza igice cya mbere tukaba tugiye mu gice cya kabiri.
Baby ndabye maso yawe kanarebe ni joy yawe uragazira menge pa sinze kimuzira I wanna make you know I give you make you forget.
Uyu munsi muri studio ya 44 hano ku ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone twakiriye umuhanzi Icon Muzika ubarizwa mu karere ka Gicumbi mu ntara ya Majyaruguru ho mu Rwanda. Akaba ari umukunzi wa radio ijwi rya Amerika bityo akaba yifuza gusangiza abanywanyi bayo inganzo yo mu muzika. Ikaze Icon Muzika. Nkundira ngusabe kwibwira abatwumva uwuriwe mbere yuko dukomeza ikiganiro cyacu.
Yego, ubusanzwe amazina y'ababyeyi nitwa Nizeyimana Jean de Dieu, nkaba mfite imyaka 22. Mu buryanye n'umuziki ankoresha izina rya Icon Muzika n'ubundi.
Urakoze cyane. Ariko mbere yuko dukomeza, nifuzaga ko twumva imwe mu ndirimbo zawe cyane cyane wese proposal, nyuma yaho turakomeza ikiganiro.
Baby ndabye maso yawe hey kanarebe micho yawe urakazira nenge ma sinzi kintu sira I wanna make you me love you I please I make you forget please baby ni kenshi yangu wanorida ubabazwa nuko nakutagira.
Yari Icon Muzika mu ndirimbo yise Proposal. Hanyuma Icon Muzika, wabwira abatwumva isoko y'inganzo yawe n'igihe waba waratangiye kwiyumvamo ko igihe kigeze cyo gushyira inganzo yawe mu ngiro?
Soko y'impano yanjye n'ubundi nirefera kenshi muri rusange kuri sosiyete, ariko nari nahereye ku kijyanye n'urukundo rw'abantu babiri, cyane ko ndi urubyiruko n'ubundi, kandi ahanini usanga urukundo rutangirira n'ubundi mu rubyiruko mu myaka tuba turimo. So usibye ko n'ubundi nk'umuhanzi ntago nkora ku rukundo gusa, hari izindi ndirimbo mfite muri studio ziza ku buzima busanzwe, ku mibereho y'Abanyarwanda cyangwa se n'abandi Banyafurika muri rusange. Naho inganzo uburyo yaje, navuga ko natangiye kwiyumvamo impano icyo gihe nigaga segonderi, niga nko mu wa gatanu gutyo, zari za 2018.
Ubwo wari mu myaka nka za 17 wenda ni 6 gutyo?
Yego, mu gutyo. Urumva nibwo impano niyumvishe ko ihari, gusa nyine najyaga ndirimba kwa kundi uririmbana n'abantu wenda muri mu gakundi k'abantu bakambwira ati urabizi, ariko nyine siniyumvemo ko mbizi. Ahubwo naje kwitinyuka, hari amarushanwa yigeze kuba ahantu ndayitabira, birangira ari ngiye yatsinze, nza kubona ko n'ubundi iyo mpano ihari.
Niki kindi wumva abakunzi badusurukiye hano kuri Radio Ijwi rya Amerika bakwitezeho mu minsi iri imbere? Niki bahishiwe?
Icyo bahishiwe, bahishiwe ibintu byinshi. Nk'ubu mfite indirimbo nshyashya, naherukaga iyitwa Mine, ndayikurikiza indi ndirimbo nshyashya mfite yitwa Bakwame. Nyuma yaho ubwo n'ubundi ngenda nsohora audio na video. Hari indi ndirimbo y'ubuzima busanzwe izahita ikurikiraho nayo audio na video. Urumva ko byagenda kose ngenda mfitiye byinshi, ni byinshi nateganyiriza. Icyo nabasezeranya ni ukutazantererana bakagumya bakampa umwanya, kuko hari byinshi byo kuba hafite kandi bimeze neza.
Reka dukomeze twumva iyi ndirimbo Bakwame.
Suko biri nimeze nk'abandi, oba baby 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 nshimira, umutima wanjye ndimo ndabira, nacyo bitwaye ngabira, uruganda ngaho ndamira, akagastafu karanyica, mbereza uyu muti niwonemera, bibaye ngombwa hano nanakambika, abandi bacama bagatambika, tukaripeta tukanakanika, baby kuri njye watsinze testi, nagupanika dukore geste. Mami oh mami oh mami oh, aho bigeze biranze yo, injira bakuba pampe, sinyafonda bubakwame, injira bakuba pampe, sinyafonda bubakwame, akakanya mabanga yakatakate, aha hano dukomeza tukate, nge nawe tureka bo bakate, reka hashye n'ubundi tu. Uyu mubiri wafasha kateke, ukenge ntabwo ungize sesenge, ni wowe dirumbona nyobora nyobora, ni wowe dirumbona nyobora nyobora, umutima wanjye ndimo ndabira, nacyo bitwaye ngabira, mami oh mami oh mami oh, aho bigeze biranze yo, injira bakuba pampe, sinyafonda bubakwame, injira bakuba pampe, sinyafonda bubakwame. Unlimited records.
Urakoze cyane Icon Muzika. Ubwiye abakunzi ba dususuruke ko bahishiwe ko mu minsi iri imbere hari ibyo uteganya kuzabagezaho, kufite indirimbo zitarasohoka ariko zirimo zikinononsorwa kugira ngo zishyirwe ahagaragara. Indirimbo zawe nk'uko twigeze kubikomozaho dutangira, zibanda hanini ku rukundo. Mu ndirimbo zo mu minsi iri imbere, hari ubundi butumwa wumva ushobora kuzasangiza abakunzi badusurije cyangwa abakunzi bawe?
Hari indirimbo yitwa Ubumwe n'Ubwiyunge, nayanditswe n'ubundi nshingiye wenda ku byigezeho wenda mu Rwanda iwacu ahangaha. Ndeba uburyo wenda amateka yacu yagenze n'uburyo wenda abantu tubanye, nyita Ubumwe n'Ubwiyunge iri muri studio iri gutunganywa, ntirarangizwa ariko naririmbaho wenda gato.
Ubumwe n'Ubwiyunge n'umuzingi Rwanda Rwanda go vitu yeje abana bawe tuguri nyuma tugukorera tuagurugire twese cyarimye urwanye cyidusubize nyuma iradayibone yadutekereje ko uduriga tukaminuza ubumuntu bwiyunge n'umusingi w'iterambere mu banyarwanda.
Urumva itandukanye wenda n'izina n'insanzwe nkora z'urukundo, urumva ni urukundo ariko rushingiye n'ubundi kumwe n'ubwiyunge ku mateka twagize igihugu cyacu cyangwa se n'ahandi wenda mu bindi bihugu.
Urakoze cyane gusogongeza abakunzi bawe kuri iyo ndirimbo ikiri kunonosorwa, ubwo igihe izasohokera izabageraho barahishiwe rero. Nkabangira rero ngo ngushimire cyane, hari ubundi butumwa waba ufite cyangwa ikindi gitekerezo waba ushaka kugeza ku bakunzi bawe cyangwa abakunzi badususurukiye muri rusange?
Abakunzi banjye navuga wenda bamaze kunguka n'abakunzi b'ijwi rya Amerika muri rusange, nzi ko bari impande n'impande bagumye gukunda ibiganiro n'ubundi by'ijwi rya Amerika kuko ni byiza cyane, nanjye ubwanjye ndabikurikira. Ikindi noneho umuntu umenya aka kanya cyangwa bari basanzwe banzi bakurikira imbuga nkoranyambaga zanjye ni Icon Muzika n'ubundi yaba Instagram, Facebook, Twitter ndetse na YouTube, bagakora subscribe kuri channel yanjye. Ahasigaye ibikorwa byo ni byinshi, ngomba kugumya kubiba hano ubundi.
Tugushimiye ukwigoma kwawe wagize ubwo watuboneraga umwanya wo kutuganiriza no kubwira abakunzi badusurike uwuriwe. Ubwo naho ubutaha igihe cyose uzashyira ibihangano byawe ahagaragara natwe bijye bitugeraho. Urakoze cyane ariko muzika.
Ikerekeza cy'ubuzima buzaza, ese urabizi ko nifuza wowe, kwa munezero ryuma mu ibanga, ni wowe watumye mitango wowe.
Aha rero akaba ariho ingoma muri dusurike uyu munsi zihumurije. Reka natwe dusoze tubifuriza weekend nziza kandi tubararika mu kiganiro muri Isanga cyo ku cyumweru, aho Venice Nshimimana azabagezaho agasaro ka Buraga. Yari Dieudonne Cyubahiro bashimira kuba mwitabiriye dusurike uyu munsi, kandi agira ati naho ubutaha amahoro n'amahirwe bibane namwe, mukomeze kunogerwa n'impera z'icyumweru.
Ndakwinginze uko nasanze Gusiga sinabikoraye, oya sinabikoswa.
Gusiga sinabikoraye, oya sinabikoswa.
Ikerekeza cy'ubuzima buzaza, ese urabizi ko nifuza wowe, kwa munezero ryuma mu ibanga, ni wowe watumye mitango wowe. Mama, mama, mama.